Ole, o Gopina, o Epina, o Gopina, o Gufune Satini Gagufuna Dabini Gigufune Fulemi Gagufune Spaga Bagini Ugupina, uyepina, ugupina, uyepina, gegufune satini, gagufune. Gagufune fulani, gagufune spaga spaga. Ugupina, uyepina, ugupina, manje ngiyabheka, manje ngiyabheka, manje ngiyacinga, ngiyakucinga, ngizohlala ngikucinga, ukuphila, ngizohlala ngikucinga. Ooh, ooh, ooh.